Yesu thando lwami ngolwakho ngolwakho inhliziyo yami nomphefumulo wami uthando lwami ngolwakho ngolwakho inhliziyo yami nomphefumulo wami uthando lwami ngolwakho ngolwakho
ekujuleni kwenhliziyo mina ngiyazi lapho uhlala khona nasempilweni noma sifike isimo mina ngiyazi lapho uhlala khona nasembusweni wami ngeke ngikukhohlwe love you're the definition of true love you're an angel in disguise I don't need nobody else in my life
ngikunikeza inhliziyo yami
there's only one happiness in my life is that you keep me very close to your heart. True love comes quietly into the night to steal your heart.
Nginginike inhliziyo yami kanye nomphefumulo wami ngithi uthando lwami ngolwakho ngolwakho. Nginginike inhliziyo yami kanye nomphefumulo wami ngithi uthando lwami ngolwakho ngolwakho. Inhliziyo yami nomphefumulo
many stories that are untold we walk through life with our eyes closed let this love just unfold cuz you're the one that I chose I don't wanna fight no more just wanna feel your soul konke kwenzekayo kuyintando yenkosi I even move away from home I got a home away from home I even joined a group called the Black Stones every time I'm weak you stay strong
nginikeza inhliziyo yami kanye nomphefumulo wami lokho kusho ukuthi
when uyohlala ungowami
nginikeza inhliziyo yami
there's only one happiness in my life is that you keep me very close to
nginikeza inhliziyo yami
true love comes quietly into the night to steal your heart